bakunzi ba radio ijwi ry'Amerika ndabasuhuje aho muri hose. Iki ni ikiganiro muri Isanga. Mwese ndabatumiye hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Nk'uko nabasezeranije mu kiganiro cyacu cy'ubushize, ubushakashatsi turimo gukora kuri kudeta yabaye mu Rwanda hashize imyaka 47 burimo kugera kuri byinshi cyane. Gusa ntituraburangiza kuko hari byinshi tugishungura. Turabararitse rero, mwihangane, ntimurambirwe. Mutese, none uyu munsi mwateganije iki? Murashiwe rwose. Gusa mbibutsa ko uko ibiganiro byagiye bikurikirana kuva bitangira, hari abagiye batwumvisha ko kitari igihe cyo kugaruka kuri iki kibazo cya kudeta, ko igihe kitaragera. None se bitabaye ubu, icyo gihe cyazagera ryari? Nyuma y'indi myaka 100, igihe abenshi bafite amakuru y'imvaho bazaba batakiriho? Yewe, natwe ubwacu sinahamya ko muri iyo myaka yindi 100 tuzaba tugihumeka. Namwe mubizirikane, muzatubwira. Mu kiganiro cyacu cyo mu cyumweru gishize twagarutse ku buzima bw'umukobwa, ndavuga umukobwa rukumbi Agnes Kabarenzi, wafunzwe afite imyaka 24. Yibarutse umwana ageze muri gereza, ariko ntiyabona amahirwe yo kurera uwo mwana abyaye kuko yitabye Imana. Uwo mwana ni umukobwa, ubu nawe ni umubyeyi, afite abana barimo n'abakobwa. Mwatwandikiye muri benshi mutubwira ko icyo kiganiro cyabanyuze. Bamwe muri mwe mwatubwiye ko mwacyumvise amarira kisuka, abandi agahinda karekura, naho abandi bibatera gufata ingamba nshya z'ubuzima. Mutwumve neza, intego yacu ku ijwi ry'Amerika si ukubashengura umutima, ahubwo ni ukwibukiranya ko twese turi abantu, kandi ko igihe cyose ibyo tunyuzemo mu buzima bwacu n'ibyo twumvise bishobora kutuviramo amasomo y'ubuzima, aho gusimbarara kuri kamere muntu rusasasa. Niyo mpamvu icyemezo twafashe uyu munsi ni ukongera kubumvisha ibyinshi by'ikiganiro cy'ubushize. Si byose ariko mutwumve neza, harimo n'inyongera tugiye guhita tubagezaho muri uyu mwanya. Nanone ndahe ijambo umunyamakuru mugenzi wanjye wakoze akazi kenshi mu gutegura ibiganiro, Venuste Nshimiyimana, akomeze akibagezaho.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Uyu munsi hari byinshi, isi yose irizihiza ku nshuro ya 8 umunsi mpuzamahanga wagenewe umwana w'umukobwa. Ni umunsi wo kuzirikana uburenganzira bumugenerwa ugereranije n'ubwo abavandimwe b'abahungu babona. Ni umunsi umuryango w'abibumbye uvuga ku kibazo cy'ubusumbane n'ihohoterwa abakobwa bakorerwa hirya no hino ku isi. Kuri uyu munsi twibuke ko mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange no mu Rwanda by'umwihariko, mu mateka uburenganzira bw'abakobwa bwazaga munsi y'ubw'abasaza babo. Muri iki gihe biragenda bihindura isura. Kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa, turakirana none umwana wa Nyishi Kabarenzi kugira ngo atubwire icyo atekereza ku kiganiro cy'ubushize twari twahariye umubyeyi we n'isomo yabonyemo ryamwunganira mu murimo we akora nk'umuganga usana imitima yahahamutse.
Yewe, nk'umwana w'umubyeyi wahohotewe akicwa urubozo, nagize amarangamutima abanza, nagize agahinda kenshi n'umujinya wo kwibaza impamvu ikiremwa muntu kibabaza kibigendereye ikindi kiremwa muntu nka kariya kageni. Hanyuma kandi ngira n'amarangamutima y'ibyishimo n'icyizere igihe numvaga abari bazi umubyeyi wanjye bavuga ubutwari bwe, ubumanzi bwe, ubupfura bwe, kandi nibuka ko habayeho ubutwari butangaje bw'umubyeyi wandeze naba mu muryango bamfashije nk'abandi bo b'umuzima naribarutse n'abuzukuru ba Kabarenzi.
Nk'umuganga wize ibyerekeranye n'indwara zo mu mutwe, ibikomere by'umutima, by'umwihariko ibikomere biterwa n'amahano nk'ariya, ikiganiro nka kiriya kikwigisha iki?
Ubwicanyi nka buriya burenze kamere buteri hahamuka kuba bukorewe kuba bibonye ndetse rimwe na rimwe ku miryango yabo cyangwa abo bakomokaho mano nkariye buriye abari nkaho ari mu nkangara ipfundikiye ibitse ahantu kure cyane umuntu aba adashaka kubona ku buryo umuntu akomeza kubaho atayitekerezaho cyane ariko nanone ayo mahano ushobora gusanga afashe umwanya wose asandaye ahantu hose haba mu nzuzi cyangwa mu mibereho ya buri munsi bigatuma rimwe na rimwe umuntu nta kintu na kimwe ashobora kwigezaho
ariko Dr. Uwimana igihe cyose nganiriye na bamwe muri mwe mwagezweho n'ingaruka zari ryahinduka ry'ubutegetsi hari bamwe babivuga baziga kubera ihahamuka ariko hari n'ababizi badatobora ngo bavuge uko byagenze ibyo byo ubibona ute
Buriya Venuste ntekereza ko abantu bakoze nk'ariya mahano cyangwa babigizemo uruhare icyo bo bifuza ni uko ibyo bintu bitavugwa na gato bityo abo bahemukiye bakigumira mu guceceka noneho ku miryango y'abahohotewe ndashaka kubabwira ngo nigire ubwoba bwo kumva ibyabaye bamwe muri mwe mwumva ko bibasubiza inyuma nibyo koko kuko harimo agahinda kenshi ariko ni ngombwa ko igihe nk'iki kibaho mwebwe cyangwa abana banyu bakamenya ayo mateka bifashishije ubuhamya abatanga ubuhamya batuma ibiri muri ya nkangara navuze mu kanya bitabatera ubwoba nkaba nashobora kubireba nkabyumva nkabishyira mu mateka yahise iyo bitavuzwe bigumye byihishe bituma ayo mahano akomeza ubukana bwayo butagabanyije na gato kandi noneho kigaragaza mu buzima bwa buri munsi
urakoze cyane Dr. Uwimana guhumuriza benshi muri mwe babikeneye bifuza kugushimira kuba washoboye kuza muri kino kiganiro twongeye guhabira umubyeyi wawe kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa
urakoze cyane Bwana Venuste sinarangiza rwose ntashimiye abantu bose bohereje mesaje bakoresheje uburyo ubwo aribwo bwose kandi ngira ngo mbabwire yuko ndaho ko nkomeye kandi nta muzinya mfite
Washington ijwi rya Amerika
nyuma y'ikiganiro twahariye Anyeshe Kabarenzi twakiriye ubutumwa bwinshi ariko duhitamo bumwe bukomeye uwitwa Aimable Tabaro utuye mu mujyi wa Edmonton muri Canada yanditse avuga ko amaze kumva ikiganiro kuri Anyeshe Kabarenzi wicishijwe inzara ari muri gereza mu Rwanda yafashe icyemezo cyo kujya yiyiriza atariye ku itariki ya gatanu ya buri kwezi ubutumwa bwe murabugezwaho n'umunyamakuru mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma
maze kumva ikiganiro cyahise ku cyumweru tariki ya gatatu z'ukwakira 2022 ikiganiro cyahariwe nyakwigendera Kabarenzi Anyeshe harimo n'ubuhamya bw'umwana we Dr. Uwimana Christine niho numvise ko ntakomeza kwicara aho mba muri Canada numva ibiganiro gusa kandi nari nkwiriye uko nshoboye kugerageza kwiyumvamo no kwibutsa ububabare n'uburemere bw'inzara byaranze urupfu rwa Anyeshe Kabarenzi na bagenzi be ariyo mpamvu niyemeje kwigomwa kurya no kunywa umunsi wose ku itariki ya gatanu z'ukwakira 2022 kandi niyemeje gukomeza iyo gahunda yo kwigomwa buri tariki ya gatanu ya buri kwezi kugeza habonetse ibisubizo ku bibazo benshi dufite aribyo kumenya abapfuye icyo bazize kumenya uko babayeho muri gereza kumenya uko bishwe kumenya aho babahambye cyangwa aho babajugunye ibyo niyemeje bizamfasha kumva agahinda k'abapfushije no kwibutsa gukomeza guharanira gushakisha ukuri bityo bizatuma twese dutangira kwiyubaka
ngaho nguko ijwi ry'Amerika ntiriheza nawe niba ufite icyo wifuza kudusangiza ntuzatinye kutwandikira turi mudatenguha nubwo bwose ikiganiro gishobora kuboneka kuri murandasi mwadusabye ko twagisubizaho cyane cyane ko murandasi idafitwe na buri wese mu gihe tukinonosora ubushakashatsi ngo tubagezeho ibindi biganiro
Muri sanga
Muri usanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Mu gutangira iki kiganiro cyihariye kuranyeshe kabarenzi, ndifuza kubabwira ko ari mu bantu ba mbere bafashwe nyuma ya kudeta, akaba yarafatiwe rimwe na musaza we Gakire Yohani wari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Gakire, uko mwabyumvise mu biganiro byacu, ari mu ba mbere bishwe, yaguye mu nzira bamuvanye ku Gisenyi bamujyanye mu Ruhengeri. Mushiki we ari mu banyuma bapfuye, turabigarukaho umukanya. Yafatanywe kandi na musaza we Claver Murara. Undi bafatiwe rimwe mu muryango we ni muramu we Godefua Nyiribakwe, wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta. Hanyenshi Kabarenzi yavukiye mu muryango w'abana 9, abahungu 5 n'abakobwa 4. Imfura yari Gakire nababwiraga, naho Kabarenzi yari uwa 4. Kabarenzi yakuze nk'abandi bana nta kintu abuze, dore ko na se yari bugumestiri wa 10 Masango. Abo babyirukanye i Muyunzwe baramwibuka neza. Ijwi rya Amerika yashoboye kubona uwari inshuti ye ikomeye Cecile Mukabiganda ari mu Rwanda.
Urabona turabana baturanye kwiza no ku kigo kimwe primeri, ariko we yarandi imbereho nk'umwaka, ariko ntabwo twize mu ishuri rimwe, tuje muri segonderi, ariko ntabwo twize muri segonderi rimwe. Mu ntangiriro njyewe nayigikigaga muri liseyi hariya Notre Dame, we ayiga mu by'Imana. Mbese nk'uko habaye porokome y'iki gihe bakoraga egizame ibashyira mu masekisiyo, noneho ubwo amaze gukora egizame yo mu by'Imana aza kwiga i Kigali. Noneho ariko nyuma gatoya aho amaze nk'umwaka aza kugira ibibazo, agira ibibazo by'uburwayi budasobanutse. Ubwo muri ubwo burwayi kenshi mu gihe twabaga turi kumwe nk'abana bava hamwe, mbese mu by'ukuri yari inshuti yanjye. Noneho nyuma ubwo burwayi bwaje gutuma asa n'uhagaze no kwiga nk'umwaka, niba nibuka neza yahagaze nk'umwaka cyangwa ibiri. Ubwo rero njyewe ndakomeza ndiga ndarangiza, maze kwiga ariko muri ubwo burwayi Bonifesi Jurasa yaramusuraga nkagira gute, kuko naho yabaga muri famiye yabagamo nanjye nabagamo nabo bari inshuti, tukagendana twakomezaga guhura kenshi. Yaragize muri sosiyare ku Karubanda ubwa nyuma ndabyibuka ndumva hari muri 72 ukwezi sinzibuka neza, ariko ndumva ari mu mezi ya nyuma. Nibwo nagarutse nje mu munsi mukuru y'umwana aho ngaho muri famiye nabagamo bari bagize ibirori ndizamo. Ubwo rero duhurirayo kuko natubwiye ko izo famiye z'abana duhuye, rero nibwo bwa nyuma duherukanye. Bidatinze hashize nk'amezi angahe urabona biriya biba birabaye kudeti birabaye ntabwo twongeye kubonana.
Murabyumva bakuranye nawe abiganye nawe bose bavuga Anyeshe Kabarenzi nk'umukobwa w'umutima. Twumve Imakurata Mukamugema bakuranye.
Anyeshe ko mwibuka ndi ko yari umukobwa witondaga cyane utarakundaga kuvuga, wari ufite imico nk'iya nyina, ariwe mama w'umubatisimu, wakundaga guceceka cyane, utarakundaga kuvuga no gusamara, akaba yari umuntu wari umukobwa wo kuvugira ku mutima utaravuga cyane. Akaba ikintu cyamurangaga cyane twamubonagaho kandi cyamutandukanyaga n'abandi, yari umuntu wicisha bugufi cyane, tresembre, ni umuntu wacishaga make akicisha na bugufi, akanakunda gukora atansiyo ku bantu bose no ku bintu bihita, kuko agiraga amagambo make ntanavuge cyane, akagira igihe cyo kwitegereza abandi agaceceka, ariko ibintu byose avuze abonye byose ntabivuge.
Ubwo se iyo myifatire y'ubwizige yayigize akiri mutoya, akiri na mutoya mubyirukana, wabonaga ari umwana ucisha makeya?
Ndamubwira ngo ucisha make cyane, ku buryo kuba turi kumwe nawe twagombaga tukamuzunguza, tutari kure kuki udakina, kuki udaseka, ngwino hano tubwira, ukabona nyine akaba yanakugaya kandi mungana akaba ari munye bisize ngo gucyo njya kuvuga ikintu nje ngiriki akaba ari umuntu witondaga cyane noneho yo twebwe bikatinya ko twari abasazi dushaka gusarana nawe eh nta dukundire kuburyo n'abantu bacu batubate ku makoga mu magiye murebera kuri anyesi kare ukuna umukobwa ubugira kugutsima no ariko ni karakteri yiwabo ni ko bene nyina b'abakobwa bose bari bameze niko bameze nyina niko yari ameze abantu baceceka adakunda kuvuga no udongo no mu gihe yagendaga kukura ukabona we harimo abantu bakuru ukabona batagi bataragize igihe cy'ubwana bwo kuba basazi no kwirukanka no kuba bashabutse ndumva ari umuntu witonda cyane bigakaze
inshuti ya Cecile Mukabiganda yunga murya mukamugema
icyambere kimuranga cyamuranga cyaje intelligent n'inshuti pe yari umuhanga cyane bigeze kugira no mu Rwanda kera mu bizamini bizamini bya CGM bavuga bati yabaye parmire cinq premier mu kuri abana da urutonde yari umuhanga rero kera kimwe akaba n'umukobwa witonda utuje
na Michelle Shumbusho ari mu Rwanda n'umuhungu wa kanane Aminadab wafunzwe nyuma ya kudeta yaguye muri gereza ya Ruhengeri. Michelle Shumbusho nawe yafunganywe na nyina ahurira na nyeshe kabarenzi muri gereza umwe afite amezi abiri undi afite imyaka 24 nubwo atari kumwibuka yamubwiwe neza
hari ibintu nka bibiri yambwiye cyane cyane mama akundaga gusengera cyane kubera yari katolika hadi sengesho ubona bavuga ngo ndakura mu Samariya jwa
ya ni ndakura mu Samariya we
ndakura mu Samariya kagira rero ni shapure yasomaga nyine kenshi ngo mukuru abavayo kujya kuryama kenshi vola ni cyo ngambwiye ko akunda gusenga akunywa ikintu yibukaga mama paswe mama we ntabwo yari mu katolika ariko yibuka ko yakundaga kuvuga ijambo adakora mu Samariya akagira n'akantu donko ni ishapure bara ni ishapure cyane hadini ni amwibukira gusenga puis ngo yari umuntu ndi kamwe ariko noneho ubu ushobora kugusetsa we ntaseke n'icyo kintu n'ibi bintu yambwiye kuko namubajije igihe kinini
anyeshe kabarenji arangije amashuri abanza imuyunzwe yagiye kwiga muri lycée Notre Dame de Cîteaux i Kigali ahava ajya ku Karubanda nubwo amakuru amwe avuga ko yanyuze mu by'Imana aho ku Karubanda mu ishuri mbonezamubano niho yarangirije mu mwaka w'1972 yari mu cyiciro promotion ya 11 ku rutonde rw'abahize bose ari kuri nimero y'165. Twashoboye kubona umwe mu bamumenye ahiga bari baziranye yitwa Alivera Nitegeka yibuka umukobwa w'umunyamutima
kabarenzi anyesi nyokavugwa twize mu kigo kimwe Karuranda hagati ya 69 na 72 72 niho yarangije hari icyiciro bibiri hari icyiciro cy'abigaga imyaka ibiri n'icyiciro cy'abigaga imyaka ine we rero yari ari muri icyo cyiciro cya mbere cy'abigaga imyaka ibiri ubwo yarangije muri 72 yari hafi ariko nubwo twabaga muri ibyo byiciro bibiri twari dufite ubuzima bumwe twahuriraga hamwe
kubumva mwasangiraga twose nubwo mutari mu ishuri rimwe ariko waramubonaga naguhamagaye kubera ko yari inshuti yawe ni iki umwibukiraho uvuga uti anyesi umwibutse nibuka iki
anyesi umwibutse rwose nibuka ko yari umukobwa yari umukobwa w'umunyamutima mu ijambo rimwe nuko namuvuga umukobwa witonda umukobwa wiyoroshya umukobwa w'imico myiza umukobwa rwose washishikariraga amasomo ye n'uburere twahabwaga n'abo babikira nyine b'abavuzi rya kristo nakubwiye umunyamupima sinzi ukuntu nabikubwira n'ijambo ry'ikinyarwanda rikubiyemo byinshi nyine rikubiyemo umuntu witonda udahubuka udasaragurika uzi icyo akora uzi icyo ahamagariwe udapfa gukora ibyo abonye byose
ndetse wicisha bugufi nk'uko bamwe bamuvuga
wicisha bugufi witonda utirata ahura akagusuhuza waba ukeneye ubufasha akagufasha ntabwo ari bene wa muntu wanyuraga iruhande ngo akwirengagize
musaza we Claver Murara nawe avuga ko anyeshe kabarenzi yarangwaga n'impuhwe n'urukundo
cyamurangaga nyine no kugira impuhwe no kugira urukundo akiri umwana rwose yakundaga abantu cyane
hari n'abantu bamwe bambwira ko yakundaga gusenga byo gukunda gusenga nawe wari ubimuziho
rwose cyane ahubwo byaratangaje kuba atarabaye mu bikira nyine ariko buriya nta vokasi yari afite yari n'inshuti yanjye cyane yihariye
wowe ko yari inshuti yawe yihariye ni iki mwahuriragaho cyane ubwo wavuga uti nka mushiki wanjye
akenshi nyine twarakurikiranaga yari yitagaho cyane nyine ibyo nabonaga rwose yumvaga mbese niba yabona akora igihe muto yahaye akagirira impungenge agashaka ko ikintu cyose aribyo wagifata
avuye ku karubanda ararangije hari abambwiye ko biganye bambwiye uko yarangije amashuri akaza gukora i Kigali aje gukora i Kigali ni hehe yatangiriye akazi
naho ngaho muri siyasha ahandi yatangiriye naho ngaho niyo yatangiriye
umwana w'umukobwa w'imyaka 24 ukora kwa muganga bamufatiye iki yarahuriye hehe na politiki
urebye mbese mbona ko ari byarebaga famiye yose ntibyashakaga famiye yose gusa nta kindi
kubera ko ni ikibazo nibaza n'umwana w'umukobwa imyaka 24 abantu benshi bakomeje kwibeshya ko yakoraga muri perezidanse bakavuga bati buriya yari afite amabanga abandi bati buriya yakoraga muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga kubera ko ariho umusaza we yakoraga bati buriya yari afite amabanga nicyo yazize ariko uwo ukambwira uti yakoraga muri minisiteri y'ubuzima ari umuntu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage umwana w'umukobwa afatwa azira iki
azira nyuma yuko avuka muri famiye nyine bitaga abanyanduka cyane cyane baziraga abantu bo muri komine Masango
nubwo bwose atakiriho ariko ariho ukubera ko yasize imbuto niba ariko nabyita mu Kinyarwanda kuba yarasize umwana iyo ubitekereje wumva umeze ute
biragushimisha cyane kuko yapfuye ageze uwo asize kandi umwana yasize nyine niho urwibutso rwe kandi yasize n'umwana ubona basa bikaba byaragushimishije kuba atarapfuye ngo agende uhereye umusheri kuko yasize umwana ushobora umuntu areba nyuma agahita amwibukira
umwana basa umwana ufite urugwiro ndetse bamwe banahamya yuko yamuhaye iriya mbuto ye y'ubwenge bwiza bushamaje
umwana w'ubwenge cyane nyine afite ubwenge nko bwa nyina nyine
Washington ijwi rya Amerika
mu kwezi kwa 12 umwaka w'1972 nibwo Kabarenzi yahuye bwa nyuma na Cecile Mukabiganda baraganiriye cyane by'abakobwa amubwira ko afite n'inshuti ariko ntazina yamubwiye mu kwezi kwa kane umwaka w'1973 nibwo anyeshe Kabarenzi yasamye kuko yafunzwe afite inda y'amezi atatu ariko itaragaragara mu kwezi kwa karindwi nyuma ya kudeta Agnese Kabarenzi yakoraga mu bitaro bya Kigali ntigeze akora muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga cyangwa se muri presidence nk'uko bamwe babitekerezaga bashakisha icyo yazize nta kigaragara kuko yari umukozi usanzwe ugitangira akazi nubwo bwose rero yari atwite yarafashwe arafungwa afunganwa n'undi mukobwa Rudoli Anne Marie Nikuze ari ariko yaje gufungurwa. Agnes Kabarenzi yafungiwe muri gereza ya Kigali kugeza yibarutse imfura ye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1974. Amakuru Ijwi rya Amerika ifite nayo umuntu wabonye Agnes Kabarenzi yajyanywe mu bitaro by'ababyeyi bategereje kwa byara, yambaye imyenda y'umukara. Umuntu niwe watumye kuri mukuru we nyakwigendera Cecile Kamukunzi nyiribakwe amubwira ko murumuna we agiye kwibaruka umwana. Mu minsi yakurikiyeho mukuru we nubwo bwose yarafungiye muri komini yakoresheje amayeri yagenda nta ruhushya, yitabaza inshuti yitwa Anastasia Nyirahabimana wari ufite imodoka ya Volkswagen y'umweru. Abanyagiterama bo hambere benshi barayimenye, byavuzwe ko ariwe mukobwa waguze imodoka nshya bwa mbere mu Rwanda. Niwe rero bajyanye I Kigali. Amakuru Ijwi rya Amerika yakuye ku bantu batandukanye nuko bashoboye kugera kuri nyakwigendera Habimana Bonaventure wari ministre w'ubutabera, baramutakambira abajyana kwa Major Theoneste Lizinde wayoboraga ibiro bishinzwe iperereza. Bagezeyo yahise ababwira ko bishe amategeko ko batagombaga kuva muri komine, ndavuga Madame Nyiribakwe. Ariko ministre Habimana Bonaventure yinginga Lizinde kugeza yemeye kubaha uruhushya rwo kujya muri gereza gufata umwana. Bagiye muri gereza ya Kigali Kabarenzi abahereza imfura ye, ababwira ko yitwa Uwimana Barataha. Bageze mu Yunzwe basanze inshuti za Kabarenzi zabategereje. Cecile Mukabiganda yarumye muri bo.
Akazana kakageze imuhira aho yari atuye uwo muntu iwabo, yarakiri iwabo, yari ataranashaka, yaje wenyine.
Akikageza mu rugo ako gahinja urakabona nawe uragasimbagiza, ukabona kagifite imisatsi nk'iyo mu nda.
Turagaterura turareba nyine kakarimo, ariko uwo mudamu uwo mukobwa arakiri mukobwa, arakarira rwose karakura kabake. Yaje kuva akabaza nyuma aho atiriye kuko yapfuye karageze no muri segonderi ariho kaba ariwe kazi. Yari ashatse akuze rwose cyane, abyara akana kamwe, aburera nabwo ari bubiri, ariho ubwana bwe pe burabyirukana burakurana. Noneho nyuma apfuye uwo rero yagombaga kurejwanya famiye y'iwabo wa nyina.
Anastasia Nyirahabimana twavuze wari ufite imodoka ya VW niwe wakomeje kurera umwana wa Kabarenzi, aramubatirisha amwita Christina. Inshuti za Kabarenzi zimaze kumenya ko yafashwe zaguye mu kantu Alivera Niyitegeka.
Aho bimenyenye nakwitwe n'inkuba, nakwitwe n'inkuba ndetse naho tumenyeye ko abo bantu bapfuye ntawe uzongera kubabona. Nanone birushaho kuba igitangaza. Ubwo twamenye ko yabyaye ndetse umwana ararirwa arakura aranashingirwa, ngira ngo ubungubu yari kuba anezerewe ko yujukuruje kimwe natwe twese bakecuru twiganye. Ibyo birashimishije cyane, birashimishije kubona uwo mwana we ariho tukamumwibukiraho, kuko turamwibuka turamuzi. Kandi usibye no kumwibukira no k'umwana we, nawe ntitumwibagirwa ku giti cye, kuko iyo wabanye n'umuntu mugasangira mugakina mukaganira ku ishuri ni ibintu by'umwibutso umuntu atajya yibagirwa na rimwe. Ko kantu ko mu ishuri ntakantu umuntu atajya yibagirwa na rimwe.
Mu kwezi kwa kabiri umwaka w'1974 nibwo Agnes Kabarenzi yavanywe muri gereza gereza ya Kigali ajyanwa muri gereza ya Ruhengeri afunganywa n'abanyapolitiki atari umunyapolitiki afunganywa n'abagabo atari umugabo yarafunganywe n'umucamanza Kanana Minadab n'umugore we Pauline yarafunze kandi mwarabyumvise hano ku ijwi rya Amerika n'umwana wabo wari ufite amezi abiri gusa yarafunze nubwo nyinshi kabarenji atari yashoboye kurera umwana we ngo amuhe urukundo yafashaga Kanani Pauline gusimbagiza uwo yari afite Michel Shumbusho umuhungu wa Kanani yibuka ibyo umubyeyi we yamubwiye kuri kabarenzi
Agnes Kabarenzi yajyaga mpeka mu mugongo ibyo byose nabyo n'umubyeyi wanjye akiriho kampeka abari gihe rwose na habaga ari ingorane zo kubona ubuzima bwa prizo ndetse umubyeyi wanjye yize kumbwira ko ari kigeze gufatwa n'umusonga bisaba yuko Agnes Kabarenzi yakongo mani muhiru kutashira ingavu kumpeka kumharabya kumabibero ntabwo rwose sinzi kurumva ntabwo byoroshye nubwo narabashije kumubona ariko ni ibintu umuntu afite ku mutima kandi ngibikomere biba biri aho ngaho abana nabyo
komera
bose babaye torture babayeho mu buryo torture mu harimo kubabaza ndashaka bivuye ni
ndabizi komera ni yo mpamvu kino kiganiro nifuje kukibaho no kugira ngo abanyarwanda bumve ijwi rya Amerika uyu munsi bamenye ishyano ryabwiririye u Rwanda kugira ngo umuntu cyumva nawe uyu munsi yumve ko umuntu ari nkundi
Washington ijwi rya Amerika
mu mwaka w'1977 abayobozi ba gereza ya Ruhengeri bafashe icyemezo cyo kwicisha imfungwa inzara imbarutso yabaye ko bari banze kurya kugira ngo bagaragaze ko batishimiye indyo mbi bahabwaga noneho bihumira ku mirari wa mutsima umeze nk'ibuye barawubura bya bishyimbo biri mu munyu w'igisoryo bararibura na cya gikoma kibingume Justine Mugenzi umunyapolitiki bigeze kuyobora ishyaka PL wabaye na ministri mu Rwanda nawe yarahafungiwe ndetse yarahari igihe izo mfungwa zicishwaga inzara yatanze ubuhamya hano ku ijwi rya Amerika twongere twumve uko yabivugaga
iho ku munsi wa 10 cyangwa 12 nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso ubwo kugira ngo barebe ibyo ari by'ubwo hari kuri sinire y'uwitwa Mivumbi Damian basanga sinzi aho yavanye akembe basanga yari ikase umuhogo cyangwa umuti wo ku ijosi arayabanza abwira induri yikarahiye hanyuma aratembagana ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi siriri bakinguye dutaza ntacyo kwa se bagara yarazaga kingura akarunguruka kareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo kuguteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agasiga ku ngorofani akajyana abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31 abapfuye mbere bishwe n'inzara koko ni umunsi wa 31 undi wakurikiyeho donko hagati ya 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye hasigara umugore Anyesi
muri kino kiganiro Justine Mugenzi yagarutse kugira ngo atubwire uko byari byifashe mu minsi ya nyuma ya Nyeshi Kabarenzi nibutse ko ari we mugore wenyine wari ufunganywe n'abo bagabo ababaye muri iyo gereza basobanura ko yari mu cyumba kasho ifite nimero 7 yaratakambye abura gitabara yasabye amazi yo kubobeza umuhogo ntiyayahabwa niwe witabye Imana nyuma y'abandi nyuma y'iminsi 52 atarya yari afite imyaka 28 twumve Justine Mugenzi
twebwe twarumirwaga twari twarumiwe
kuko tutra tragedia atangiye twireba tukabankuraja bagiraga umwanya wo gufatanya amasengesho kuraho ni mu minsi ya mbere bagishobora kuvuga amajwi agasohoka amamandoni ndavuano sorte plus donc bari basigaye bigunze buri muntu ukundi ukwe anyese rero ndetse pa dans un différent climat que celui-là.
Hadi uvuze ibyo gusenga mu biganiro nagiranye na bamwe hari bambwiye yuko muri gereza n'ubundi ngo yakundaga gusenga cyane ngo akavuga ndakura mu Samaria mbere yo gusinzira ayo masengesho yazandakura mu Samaria barayumvaga hamwe n'izindi fungwa bayavuga basenga
mu minsi ya mbere bagisengana n'ibyo nakubwiye babanje kujya basengana bagafata umwanya wo kwijanja amasengesho ariko mu mando n'ibyo byaracitse ama manda ni jara chuchese wayavugaga muri serire wajaga kubyumva sute na uri muhindi sese makwa yabikomeje kuko yari parmi les personnes qui témoignaient leur foi vraiment d'une façon inéquivoque.
Mu Rwanda ubwo ashaka kuvuga ko ni umuntu wagaragaza ukwemera kwe ku buryo butaziguye.
Kandi rero ugasanga nyine ni drama ntabwo ntabashobora kuyikubwira ngo uyumve. Ni drama kuko kubona umugore wenyine wafungiwe regime ngo yakudeta bakoze uwo mugore yajyaga gutwara morikiye niwe watwaraga brende se uwo mugore yakoze kudeta byarukumirwa gusa byarukumirwa hanyuma rero nawe aho amagambo amushyiriyemo nuko aricecekera gusa kugeza igihe basangiye yabanje kujya atakambira Sembagara ati nyaboneka ati nampaye niba yamaze yo kunywa yageze tu nta kindi wavuga nta kindi navuga muzi
akamusaba amazi akayamwenda
oya nabyageze barabireka yabonye ntacyo bimugeza barabyihorera bageze aho baririzimya bose umva ko kuza uri bugerageze gucukura se ngo agende abantu bari bemeye urwaje.
Hari amakuru avuga yuko ari mu banyuma bitabye Imana nyine bishwe n'inzara byaba ari byo koko ko ari we wa nyuma muri abo bose wa witabye Imana.
Wewe ni we wa nyuma rwose niwe wagiye nyuma avec un intervalle wamubanjirije hakiyemo intervalle y'iminsi nk'ine cyangwa itanu.
Uwamubanjirije mu wamumwibuka
ubu basigaranye nyuma n'uwitwa Ruizi twagira Yesu
Justin Mugenzi ndagushimiye cyane.
Namwe murakoze.
Mu biganiro byacu byahise mwumvise umubyeyi utaratinye gusura imfungwa zari mu kaga muri gereza ya Ruhengeri nubwo yageragayo agacunaguzwa. Mwumvise umubyeyi wagiye mu rukiko baburana agira ngo abagaragarize ko batari bonyine. Uwo ni Madamu Kabanda Felicite. Mbese wavuga iki ku byo mumaze kumva kurangisha Kabarenzi?
Yewe ibyavuzwe kuri uriya mubyeyi yanyuze mu bikomeye byinshi ku buryo rwose bishinguye umutima kumenya ubuzima bwe n'uko yababaye n'uko yababajwe. Ntabwo bishimishije kubona umubyeyi abyara umwana ntamwirerere ntamwose bakamumutwara gutyo, ariko Imana yafashije uwo mwana kubaho. Icyo ni ikintu gikuru twashimira Imana, ariko ubugome nka buriya bwo no kubwamaganira kure.
Uwo mwana wa Kabarenzi yanyesi yabumva ijwi rya Amerika baramwumva mu kanya, ariko unyemerere mvuge gato ku wundi mwana w'umusore wari ufite imyaka 23 mu gihe cya kudeta. Yari arangije mu ishuri rikuru rya gisirikare ari Isuriyetna Augustin Mbaraga. Namenye ko munafitanye isano mutwibutse.
Uwo mu muryango ariko namumenye cyane cyane akuze arangije ishuri mu by'Imana akajya muri Ecole d'Officier arangiza ari uwa mbere wa promotion 72 ari i Kigali. Ku kazi ke ka mbere yajyaga anyarukira i Gikondo aho twari turi ariko ubwo nyine tugiye mu Ruhengeri nitwongeye kumubona tuza kumva ko yafunzwe nawe ndetse ubwo twamuherukaga i Kigali uretse ko namubonye mu rukiko nyine tukarebana gutya nk'abantu bahana mesaje ati ndahari uzambwirire uzababwire ko wambonye nuko mbonaho muheruka ariko n'uwo mu muryango se yari data wacu
impamvu mukubajije nuko mu bantu bose bafunzwe icyo gihe bagapfa bakaburirwa irengero kubera ko tugishakisha tugishaka kumenya aho bashyinguwe Lieutenant Augustin Mbaraga nta mwana yasize ntabwo twashoboye kugira umwana we twahamagara hano kuri rya Amerika kugira ngo tumubaze uko yumva ameze niyo mpamvu nari nkubajije nkawe nk'umubyeyi kugira ngo ugire ikintu ubivugaho mu gihe twiteguye kwakira umwana wa Kabarenzi
yewe Mbaraga na agahinda kuba nta icyo yasize inyuma abandi basize abana basiga urubyaro basiga imvugo ariko Mbaraga nyine ubwo yagiye ari umusore nta mwana afite yari atarashaka n'ababyeyi be barapfuye ubwo rero na agahinda kutagira ububaza ibya Mbaraga ariko nawe urumva yari yagiye yari yashatse kuba umusirikare nyine ngo yitangire igihugu ariko yajyanywe kimwe n'abandi bose b'inzirakarengane nawe navuga ko yagiye ari inzirakarengane kuko nta bintu bya politiki yari yakajyamo yari amaze umwaka gusa mu kazi yewe ntabwo namuvugaho byinshi ariko ni agahinda yadusigiye muri famiye Mbaraga yagiye atarashaka nta mwana yasize ariko amahirwe tugira ni uko agenzi we afite ishami ryamushibutseho
Anyesi Kabarenzi ntakiriho ariko ariho kuko nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda uwibarutse ntapfa yasize imbuto y'ubuzima imbuto yo guhuza no kunga imitima muri aka kanya dushimishijwe no kwakira ishami yashibutse Dr. Christine Uwimana arubatse afite abana batatu n'umuganga w'inzobere mu gusana imitima yahahamutse akorera mu gihugu cy'Ubusuwisi mu mujyi wa Lausanne Dr. Christine Uwimana nguhaye ikaze ku ijwi ry'Amerika
muraho neza bwana Jeniste ndagira ngo mbanze gushimira cyane ijwi ry'Amerika kuri aka kazi mukora katoroshye kandi gakeneye cyane mu mateka y'abanyarwanda ndagira ngo mbanze mbashimire
murakoze cyane
hanyuma icya kabiri ndagira ngo nanone nshimire abantu bose barimo bagenda baduha ubuhamya bw'ibyo bazi kibye babonye kuko ibintu rwose byubaka imitima yacu twebwe twatushije abantu muri kiyagi
urakoze cyane kuba wemeye kuza muri kino kiganiro kandi ukaba uje kuvuga nyuma y'abamaze kuvuga bose wabumvise bagiye bavuga umubyeyi wawe bamuvuga ibigwi bakwibukije byinshi utaruzi hari nibyo yenda waruzi wabwiwe ariko nagira ngo mbanze nkubaze wamenye ryari ko umubyeyi wawe atakiriho
iki kibazo rwose ni ikibazo gikomeye kandi kidakomeye kugisubiza biragoranye kumenya igihe namenye neza ariko muri makeya iyo nibutse nkiri umwana mutoya narabimenye ko hari umumama wambyaye utakiriho ariko ni abantu babivugaga atari igihe babibwiye bakabivuga hagati yabo cyangwa bambona ukabona bagize bafite ukuntu bahindutse nabimaranye imyaka myinshi ntazi neza ibyo ari byo noneho nkajya ngira n'abantu bamwe bagenda bambwira izindi histoire kuri njyewe ariko mu by'ukuri namenye neza ko yapfuye kandi muri kiriya gihe nabwo ntazi neza mfite imyaka ndumva ari 14 ko kuva nkiri umwana mutoya byo nari mbizi yuko hari uwundi mu mama wambyaye kandi utakiho
muri abo babyeyi bakureze muri abo bana mwakinanaga cyangwa se abakuru bakubonaga hari uwigeze kureba mu maso akavuga ati uyu mwana arasa na Kabarenzi
yo ntekereza ko abantu bose bambonaga banyeye mutoya bahitaga bamubona muri jyewe nubwo batabimbwiraga directement ariko urabona ukuntu mfite mu misa yacu ya kinyarwanda ntabwo tuvuga byinshi abantu benshi barambonaga kandi na nubu ukabona bahise bifata ukuntu cyangwa bakavuga ngo niwe gusa cyangwa bakimyoza ukabona bagize agahinda ku buryo rwose ndibuka nk'umuntu w'umubyeyi bigeze kuza gusura umuhungu we ku ishuri segonderi aho nigaga mu by'Imana ambonye arikanga kandi atanze neza arampamagara ati mwana turinde uruwande noneho mwibwiye aza kunjira yiganye ngo na mama muri segonderi abantu benshi cyane rwose bambonye kuva nkiri muto ngira ngo bamubonagamo
bamukubonagamo muri kino kiganiro wagiye wumva benshi bamuvuga uko yigaga ndetse bavuze yuko hari igihe yakoze irushanwa ry'igihugu yenda kwimuka ajya muri secondaire ajya mu mashuri yisumbuye akaba ari nawe ubu wa mbere nawe nzi ko uri wabyirutse uri umwana uzi ubwenge ndetse na n'ubu uri igihangange sintinye kubivuga ndetse namenye mu bushakashatsi nakoze namenye ko nawe wigeze gutsinda irushanwa rya leta hari utuntu muhuriyeho sinzi niba wari ubizi hari uwigeze akubwira ko mama wawe wigeze atsinda iryo rushanwa nibyo bikubwiye mbere cyangwa se urusanzwe ubizi
nagiye menya ko ngo mama yari umuntu w'umuhanga cyane ariko mu by'ukuri cyerekana niba nabyibagiwe ntabwo nigeze menya ko yaba yatsinze irushanwa iri nyinshi abantu benshi bagiye bambwira ko yari umuntu uri umuhanga noneho nanjye nagize amahirwe yo kugira ubwo buhanga bwo mu ishuri ku buryo nyine bahita bakavuga bati iki ni nka mama wawe ariko ntabwo nari nzi neza rwose yuko ngo yaba yaratsinze irushanwa ahubwo njyewe navuze ribanza babyitiranyije nanjye kuko nkiri muto niga ndumva nigaga nko mu wa kabiri wa primaire cyangwa mu wa gatatu habaye irushanwa sinibuka mu ruhe rwego kuko iryo rushanwa ndaritsinda
icyo wibuka kuri iryo rushanwa uritsinze baguhembye iki
icyo nibuka ni uko natsinze iryo rushanwa noneho mama wanjye wandeze nshimira cyane kuko niwe nkesha ubuzima nawe yakoraga aho hafi ari directrice y'ikigo cy'imyuga cy'abakobwa noneho nibuka ko abana benshi baje nyine banjya iruhande na mama nuko igihembo bampaye rero birasekeje igihembo cya iniforume ya kake y'abahungu ubanza icyo gihe ntabwo batekerezaga yuko abakobwa bashobora gutsinda kuri urwo rwego
nuko aho kuguha juru baguha kake
bampaye kaki ariko sinzi icyo mama yarikoresheje birasekeje cyane nyine n'ibyerekana yuko batekerezaga ko ari abahungu aribo bashobora kuba ba mbere
birashekeje cyane ndumva uri umuntu nawe urangwa n'ibyishimo Michel yari aho yavuze yuko mama wawe yari umuntu kuba mubwiye ari umwana ariko no muri gereza ngo yakundaga gusetsa abantu agatera ibiparu ndetse akabasetsa ariko we akimunya mu nyaka mu gihe baturitse baseka we akabihorera akicecekera wumvise mu kiganiro abantu benshi bagiye bavuga ko ari umusecetse cyane ibyo byo guceceka nawe birakuranga
ese na bichi wagira ngo hari yego cyangwa oya ntekereza yuko hari ibinengeramo abacecetse cyane kandi ntekereza ko urabona ndi umuntu ufite imyaka irenze 40 ko hari igihe cyabayeho nkaceceka cyane koko ariko rero iyo ndebye umuryango wacu kandi nuko abanyarwanda bameze muri rusange usanga bagira icyo kintu cyo guceceka noneho by'umwihariko umuryango wacu ahubwo njyewe ntekereza ko ndi muri bamwe bavuga bakunda kuvuga no gushyira ibintu ku mugaragaro no kumenya neza gusesengura ibintu
ariko se ugakunda no gusetsa nkawe
ibyo se abandi nibo wenda babimbwira abantu dukorana nibo bajyaga babimbwira rimwe na rimwe buriya abantu burya baba bafite ukuntu bakubona wenda nibo batangatse mu wanyaje ariko icyo kintu cyo ko mama yasetsaga ntabwo nari nkizi neza icyo namenye ni uko ngo yari umuntu ukunda kubyina akunda no kubyina roke cyane rwose ngo akajya abyinisha abantu ako kantu nakumva nyine nkumva ari akantu gashimishije kuko nanjye nkunda kubyina nkakunda no kuririmba
iyo uririmbye ugiraho n'igihe uririmbira Imana ko bavuze ko yakundaga gusenga icyo gihe nawe urakigira cyo gusenga
baravuga ngo iyo aririmbye abasenze kabiri ngo umuririmbye kuva kera cyane kuva ndufite imyaka 13-14 kandi naririmbaga mu kiliziya n'ubungubu aho ndi ndacyaririmba icyo gihe ntabwo nshobora kukibura kuko ngira ngo kuririmba bimpa amahoro hari ukuntu bimpa amahoro y'umutima
ibiganiro nk'ibi ngibi ntabwo byoroshye nzi yuko no mu kazi kawe ufitemo ni nabyo wize usana imitima ufasha abantu kwiyumva no kwimenya ufasha abantu kwisubiranya usubiranya gute abandi nawe wisubiranya uhereye ku byakubayeho cyane cyane no ku byabaye ku mubyeyi wawe
mbajije rwose ikibazo cyiza kuko buriya iyo dutekereje twese ntabwo akazi dukora hari ukuntu umuntu akibonamo atekereza wenda ngo ngo yarabishatse ngo niba wabishatse gukora ako kazi ariko hari n'ukundi kuntu imibereho yacu itujyana mu kazi dukora ubwo rero ntekereza yuko yabangana bafite bagize ibibazo bikomeye cyangwa bingana n'icyanjye cyangwa bibirusha nshobora kubyumva kuba narabayeho muri ubwo buzima kuba naragize ibyo bikomeye nshobora kumva abandi noneho formasiyo nagize idufasha kugira ngo dushobore kudafatwa cyane urumva kudafatwa cyane cyangwa turwazwe n'ibyo ngibyo abandi batubwira ni ukuvuga rwose ngo no mu kazi dukora natwe baba baturi hafi tuba dufite abantu baturi hafi dushobora kugenda tubwira uko byadukomereye tuba dufite iyo foromasiyo idufasha kumva abantu no kubafasha kwisana noneho kandi bitatugezeho twebwe ihungabana
wabyivugiye wakuze ukurira mu muryango ugukunda baguha urukundo ruhebuje umubyeyi wawe aza gutabaruka ndavuga uwakureze urakomeza ubaho uriga urarangiza uri umubyeyi urarera nawe ni iki kintu ubona utigeze ubona cyagombye kukongerera ibyishimo
ikintu mbona nigeze mbona ni ibintu bibiri njye navuga ibintu bibiri by'ingenzi hanyuma nyuma ndaza sinzi niba ndibone undi muntu utumye wo gushimira abantu bo mu muryango ariko ikintu mbona nabuze rwose kugira ngo bifashe gukomeza kwiyubaka no gukura neza nukumenya uko byagenze nukumenya iyo ayo mateka ya mama nuko byagenze icyo kintu rwose cyarabuze ntekereza ko umuryango cyangwa no mu mitere y'abanyarwanda byabakomereye kugira ngo bashobore kubwira umwana bati dore uko byagenze cyangwa dore uko mama wawe yaramese icyo kintu narakibuze ikindi cya kabiri nabuze na n'ubu ngubu nkibaza nuko umwana avuga ku babyeyi babiri nukumenya ngo ubundi mubyeyi ni uwuhe icyo kintu rwose nacyo narakibuze kandi ni ikibazo nkibaza kugeza ubu ngubu ku buryo binatuma njyewe ubwanjye ntashobora kujya mu cyunamo nkajya njya mbwira abana banjye bizashyira bigere nzakora icyunamo cyangwa umaje ku babyeyi banjye n'abandi bose nabuze ariko hari ikintu kimwe nkibura ubwo rero ndacyategereje
ni ugukomeza ugategereza ngira ngo wategereje imyaka irenga 47 kugira ngo uyu munsi ijwi rya Amerika rishobore kugufasha kumuvuga ibigwi umenye kurushaho umubyeyi wawe ubwo ijwi rya Amerika rizakomeza ritohoze rizagufasha no kugera ku bindi igihe kirageze kugira ngo ushimire nk'uko wabyifuje hanyuma dusoze ikiganiro
nongera nshimire warandagushimye cyane bwana Veniste ntabwo narangiza iminota mu mpaye nashimiye cyane byimazeyo abantu bo mu muryango bampaye urukundo bakangaburira bakankunda bakandira amashuri nkaba ndiho nkaba ntari umuntu urwaye mu mutwe nkaba ndi umuntu ufite ubuzima bwiza ntabwo ngiye kubarondora kuko navuga ko narezwe n'abantu benshi ariko by'umwihariko ndashimira mama Anastasia nawe witabye Imana hamwe n'umugabo we bari ababyeyi banjye nawe witabye Imana ndashimira byimazeyo abantu bo mu muryango bashoboye kundera no kumfasha wenda nkaba ngira n'akantu nasaba ababyeyi muri rusange cyane cyane ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi imbere nifuzaga kubasaba yuko bajya bakwihangana bakabwira abana babo barera ababyeyi babo ba mbere kuko rwose birabafasha ibyo ku nyine tuvuga ngo ni ukugira ngo umwana ngo atababara ngo ntabwo tumubwira ngo atababara kandi umwana hari abandi babyeyi ba mbere yagize birica mu mutwe ni ukuvuga ngo ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi mbere ni byiza kubaha urukundo no kubitaho muri byose noneho no kugira iyo responsabilite yo kubabwira umubyeyi wabo wababanje kugira ngo hatabaho navuga ngo kimwe mu kinyarwanda kugira ngo hatabamo igice kibura muri histoire y'umuntu ni icyo ngicyo narangirizaho ni nayo mpamvu nshimiye cyane nanone ijwi rya Amerika kuri aka kazi mukora kuko hari ibintu byinshi namenye nari nzi bishobora gutuma nkomeza kwiyubaka nubwo ndengeje imyaka 40 nagira ngo nkomeze kubashimira muri aka kazi katoroshye mukora
ndagushimiye cyane ku bwa kano kanya wahaye ijwi rya Amerika ukaba watumye n'abantu bamenya kuriho bityo ukanatuma n'abantu bamenya yuko mama wawe akiriho mu bundi buryo
murakoze cyane rwose kuri njyewe ni ibyishimo ntibikire ngo ni agahinda kuri njyewe ni ibyishimo kumva abo bantu bose no kuba mwafashe iminota yo kumuvuga kandi umuvuga neza ni ibintu binyubatse cyane ndabashimiye
ikiganiro twari twahariye Agnes Kabarenzi umugore rukumbi wajyanye n'abandi gufungwa nyuma ya kudeta yabaye mu Rwanda muri 73 ikuraho Repubulika ya mbere agere Gori Kayibanda yimiki ya kabiri ya Juvenal Habyarimana ni hano gihagarariye kuyavuga siko kuyamara hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye nongere nshimire cyane abatumire bacu mwadufashije kumenya nyeshi Kabarenzi mugaragaza icyubahiro gikwiye guhabwa ubuzima muri rusange n'umuntu ku buryo bwihariye mbashimire namwe mwese mukurikira ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama
abavandimwe twabo